Aí. É bom. Aí. Aí. Batini, man. Batini, man. Aí. Aí. Aí, ngoba marawe. Ai ngoba mara wena,
ai ngoba
mara wena, hey,
atini man,
ai ngoba mara wena,
ngoba mara wena,
ebo ebo, hey, nti ngoba mara wena,
ai mara wena,
GSP, mtana uyangiza, wathi nyamziba wathumela mabiza. Ngapaiza ngathi mina nyomsiza ngokuspita ngapapa ngayomsiza wathi iza bambalana wensizwa mangithi imbiza igcwela mabhiya wathi ungathukwa lapho sengiyasheka ngatatazela buza ukhabazela wathi mina hayi mtethuma. Why you not decide? Who petty man? I'm the color I am party. Will I understand? The man who put the who petty party? Or the one ganja? Or the one who no go the ganja? I'm petty man. Why you not decide? Who petty man? I'm the color I am party. Will I understand? The man who put the who petty party? Or the one ganja? Ufuna ukusidakwela lo. Shit. Ngathi uyaspita nomntana uyangibiza. Ngathi ngiyamziba wathumela mabhiza. Engabhayiza ngathi mina ngiyomsiza. Ey ngokuspita ngapapa ngayomsiza. Ey wathi iza bambalana wensizwa. Mangithi imbiza igcwela mabhiya. Wathi ungathukwa lapho sengiyasheka. Ngatatazela buza ukhabaze. Ayi mpethuma. Why you not decide? Who petty man? I'm the color naye party. Mela understand the man ukuthi uwo petty party. Or ubona kanja? Or ubona ufuna ukwenza kanjani? Hayi mpethuma. Why you not decide? Uwo petty man? I'm the color naye party. Mela understand the man ukuthi uwo petty party. Or ubona kanja? Or ubona ufuna ukwenza kanjani?
Ngama run away. Ilama get away, ngidayela zama kastavasta, unisha makatakata. Ilama run away, ilama get away, ngidayela zama kastavasta, anything unisha makatakata. Ilama run away, ilama get away, ngidayela zama kastavasta, unisha makatakata. Ilama run away, ilama get away, ngidayela zama kastavasta. Shama kata kata.
Bible, ufuna ukusidakwela lo.